nike kumvele paliza mbili zoti ndinene makutu uchele chonde baby umvesese ngile mele angandiuza ndidalile osewa angkanena kutine yo sangandisiye yeah. Anandiswele ndima ninkaona ngati sinza peza wina yasinta watawisa misonzi wabwe
kwako wandijosa mundima analiboyena anandiswera ntima angaye sangati sindizapeza wina lelo ndikufira chikondi palipose ndikukhala limosi pano ndilibe manja I found love. Why you a man?